And this is a legend production.
Baby, I know you love this dance for me.
Black Market Records.
Well, it's the Uganda property.
Yeah, when so the wire just to kill. Zen no down, ma kwe no deal. So kojerele kati. Kwe lio sana kamfati. Ebye chibulie wanga pana. Pafu yo badi na getwana. Mkulo na kunganya kana. Awaba wala baba wana. Hey, mwekezo mwekezo mkwate kutio ndave. Kali wange baby. Akuka pretty face ibu ikati mbema. Chomanya I'm ready. Kukise bukese umukwane wote ondabe. Kali wange baby. Sija kulinda love shape chesale. Ne mpaka sete. Aya kale kale. Kwa kama imatali. Mande baka mande. Love yoke mande. My ego di alibad. My song in a enevas. Sweet love me a deliver. Mkulida be wana na yekwe. Mkese mkese mkwate kutio ndave. Kali wange baby. Akuka pretty face ibu ikati mbembale. Chomanya I'm ready. Mkese mkese mkwane wote ondave. Kali wange baby. Sija kulinda love shape chesale. Ne mpaka sete. Uwa meta. Meta love. Sida banga yogweta. Nange wunde kauchi numa. Ate siri chiwona. Jevali pona. Bongoli akisa mukisa kukwate kati andave. Koli wange baby. Akuka pretty face ibu ikati mbembale. Chomanya I'm ready. Kukisa mukisa mukwane bote ondave. Kali wange baby. Sija kulinda love shape chesale.